uyakwazi sikudingayo uthembekile ukufeza isethembiso ukholekile njalo. Ladies and gentlemen, I bring to you Pastor Joseph Gilly. Hallelujah.